dajimsafi.com
achunchue kumuita mwamba tu kumlipa
chama tunaye na dube tunaye Azizi ki tunaye paka pakome tunaye wananchi ni waeleze jamani ni waeleze
Makolo wa Kigoma kuja uwanjani tunapata mpaka majumbani
Yani wasipokuja uwanjani tunapata mpaka makazini Makolo nao usajiri tu kubeba kombe Timu zima mirasta tu kufunga Kwa Plivadinho, makofi mawili kwa kamwe yake, makofi matatu kwa Haji Manara, piga makofi mengi kama unaipenda Yanga.
dajimsafi.com.
Haya piga makofi, 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 piga.
Haya sasa twende mpaka kwao, twende mpaka kwao, twende mpaka kwao, twende Makolo twende mpaka kwao Tuwapate uko kwao Wende mpaka kwao Na tena nikijobu tunaye Abu Msheri tunaye Ibwana Shomari tunaye Paka Mkude tunaye Wananchi niwarudishe darasani Jamani darasani Ninawarudisha darasani Wananchi darasani Kwani tano jumlisha mbili Jibu lake unapata nini? Wananchi tano jumlisha mbili jibu lake unapata nini?
We jamani makolo akijichanganya tunaondoka nao. Makolo akijichanganya tunapita nao.
Awe tena tunaua tunawavika sanda zao.
Tena safari hii sio mabango tu.
Merewa safari hii sio mabango tu.
Wananchi piga makofi piga makofi piga makofi piga 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 makofi piga piga makofi piga makofi piga makofi piga 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 makofi wananchi na mchezo wa kidole nyosha kidole na mchezo wa kidole nyosha kidole kweli na mchezo wa kidole nyosha kidole na mchezo wa kidole nyosha
JCM tunaye na tunatamba naye.
Brazil hapa.
Aye. Timu wa usi.
Kwa ngoma kali kutoka kwa dajimsafi.com.